I told you I can do this. Ukadharau ulijikuta mshikadau, ulizani nita stop bando nimepanda down. Lipotoka sisahau, hukujua minyang'ano nyana wapendi dharau. Kusu mimi sahau, yeah, sahau. And I'm hip hop, ini zaida hit em up. And I will never stop like I'm running from the cup. Deli ngoma zita drop, puki flip tuna flaps. Tetereki kama rock, malengoni kuwa ntap. You know what's up, sitch na mpa makap. Ukiwa na confidence upati tabu, na ukibugi kudance nitakutibu. Malengo ni kudrive Benz kama Ayubu, ndo mana na komana tense kama rufufu check. Wale unatisha mizango kwa tilisha, penzani na kalisha, muda wenu umekwisha. Mina rap kwa maisha, yeah, kwa maisha check. Na flow faster inapobidi, slow na yo ni speed limit. Nafanya the way you like, if you fit to say I got it, niki stop, they will miss it. Kama ni kusumane, I'm on it. Ngobla kaba haija drop, wanna leak it. It's okay, kama umeipenda, rewind it. They should have a shame on you, cause I will never stop it. Nobody, nobody, nobody can stop me. Niko fan, gonna run it. Na believe in God and love, yeah, peace and love. Sometime nacheza rap kwa puka pesa za madap. Ube show bila pesa ni upumbav. Money on my mind kama kawaida yangu. Mbaki yozazi wangu bad coach. Amalangu hard coach, yeo changu nye usi flow zangu. My first mistakes won't be my second mistake, cause my first mistakes haikuwa weakness. Naipuka regret, I wanna be success. I know how you feel, lakini kama jamala keep it real. Yeah my nigga, na keep it real. Classica ilmatic, niki flow wanna back it. Oh, oh, fantastic. Tawambia is your business, you been a real friend. Kwangu mi ni mama, nego bank. Kuziongeza sio kuzispend. Ya moro wana trend, I guess maniga matame wata stand. Yeah, matame wata stand. Yeah, I gotta thank God, man. You know, in life I've seen a lot of things. Yeah, yeah. Only God can judge us, only God can save us. That's what's up, you know what's up, nigga. Out here telling you how to live in life and yeah. Be sure, always remember that. Do your thing.